SMPVE.
Shwele, shwele, shwele. Ah, ah. Entelo ku shwele.
We bafana. Mina ngiyaba ngithanda ukukhuluma ngikasilime vele siyethe ngoba ngithanda ukukhuluma we. We bafana. Mina ngiyaba ngithanda ukukhuluma ngikasilime vele siyethe ngoba ngithanda ukukhuluma we. Mina ngithanda ukukhuluma. I am ngithanda ukukhuluma we. Ngikasilime vele siyethe ngoba ngithanda ukukhuluma we. Mina ngithanda ukukhuluma we. I am ngithanda ukukhuluma we. Ngikasilime vele siyethe ngoba ngithanda ukukhuluma.
With the boy, you will see the light. Future's bright. In my mama pray, I'm still alive. City to city, I dance, money moves. I got ring, ring, now she nay, hey. I was low key, now I got the keys. Open doors for my niggas, we on. I'm counting my moves, go tell and the lava. In Mali, in Inzi, go tell and see balaba. Sneak on my paper, but spoiler the stone. To my M-Tanta, I'm so fast, not Bobby. Ain't got no time, only touch on the stone. The R.I.P. stone,
me now we come got out with you as in the movie. This is the V.I.P. so I'm from us born. We move it different in Kalunga.
Oh Lord, Holly gang, go Lord, got my back, gang signs everywhere. Oh Lord, Holly gang, gang signs everywhere. Go Lord, got my back,
we my fana. Mina ngiyaba ngithanda ukukhuluma, ngikasilime vele siyethe ngoba ngithanda ukukhuluma we. We my fana. Mina ngiyaba ngithanda ukukhuluma, ngikasilime vele siyethe ngoba ngithanda ukukhuluma.
Inda bangay sus,
guba no bebos.